batsinda hatsinze mu by'ukuri diskuru y'urwango, diskuru isenya, diskuru izasenya. Ibyo bintu nibyo niyo bari batinya. Mu yandi magambo rero urumva ko impungenge ziracyari zose. Nabishima bagenzi bacu mu Banyarwanda bishimiye ati rwose Clinton ntazanyura. Ni byiza ko Clinton atazagira ahanyura, ariko dushobora guhura n'ibindi bibazo bikomeye cyane, haba mu Rwanda rwacu, haba no muri aya mahanga twahungiyemo, kubera iryo zamuka rya za extremism. Mu yandi magambo yo ntekeza yuko wewe ntawabuze umuntu kwishima umunsi umwe cyangwa ibiri, nabyo nta biribaza, nta n'uhagarika ibyishimo. Ariko rero twebwe ibyo tuba tugamije mbere na mbere ni ukugira ngo dusesengure tubwe abantu tuti wenda ari mwishimye iminota imwe ariko umwe murangiza mutekereze yuko amakuba ashobora no kugwa, kuko disikuru nk'izo ngizo ni disikuru zo kwamaganwa. Bityo nkaba nashima n'abagira gutyo bati nubwo byanyuze muri demokarasi aha ngagatorwa, ariko yatowe kuri disikuru y'urwango muri rusange. Nizere yuko nk'uko
yatangiye banzirangize yose, hari ikintu nayo nibutse ariko banzirangize hari
yego, tukaba twakwizera yuko nyine disikuru yakoze amaze kutorwa nziza ari yazakomeza kurusha nyine amagambo yavuze, ariko ngo akarenza umunwa. None wafata ijambo nagira ngo nyine nkubwire aka karere uko byifashe, kugira ngo nyine wenda nawe n'izo za manifestation utubwire icyo zigamije, wenda niba ubona ari n'ikintu gishobora gufata igihe kinini cyangwa kigafata intera yindi ikomeye kurusha wenda manifestation z'umunsi umwe cyangwa iz'iminsi ibiri. Teje n'ijambo niryawe.
Urakoze Joseph. Ikintu kimwe ku Banyarwanda, ntawabubuza cyane cyane kubera imyifatire y'umuryango wa Bill Clinton, uko bifashe cyane cyane Bill Clinton ubwe n'ibyegera by'uko bifashe ku kibazo cy'u Rwanda, ntawababuza kwishima. Ariko nagira ngo nk'uko nari maze kubivuga mbibutse yuko nubwo Bill Clinton mu by'ukuri uruhare runini rwo gukingira ikibaba ariwo umuntu yavuga, ariko nk'uko nari maze kubivuga ubere muri administration zose zabaye kuva Kagame yajya ku butegetsi, Kagame na FPR. Bivuze iki rero cy'abanyarwanda bagomba kumenya kitazanabatungura nubwo Donald Trump yaba ari perezida w'iki gihugu, nuko bamwe mu nshuti zo Kagame afite uretse ibyo byegera mu rwego rwa politiki, byegera bya ba Clinton, bya ba Bush na ba Obama, ariko ahantu cyane cyane abafite ubushake bwo gukoresha Kagame ku byo bashaka kuri intere, ku nyungu za Amerika, apana inyungu z'Abanyarwanda cyangwa se inyungu z'Abanyafurika, inyungu za Amerika, abamu abakunze ni abakunze kumu bamwifuza kandi bamukoresha muri ibyo ngibyo, cyane cyane ni mu gisirikare no mu nzego z'ubutasi, mu gisirikare no mu nzego z'ubutatse izo za Pentagon, kuvuga CIA, izo za n'izindi intelligence agencies zahangaha na za FBI, niyo bamufitemo inyungu, cyane cyane ko bamukoresha ni igikoresho cyabo muri ako karere k'iwacu. Apana cyane cyane ku Rwanda, kuko u Rwanda rimwe na rimwe birya ba Kagame bakunze kwirata ngo babivuga mu Cyongereza ngo u Rwanda punches above its weight, mbese ni nk'umuntu uzi gutera ikofe ariko wareba ingufu n'ukuntu angana, cyane cyane na Kagame n'ukuntu angana n'urwo Rwanda bayirata n'uko rungana, bavuga ngo they punch above their weight, ni ukuvuga ngo ikofe ryabo riruta uko bangana. Ariko icyo nicyo cyane cyane nta kindi, ntabwo ari ingufu zabo, nuko cyane cyane Kagame na kiriya gisirikare cye na za DMI ni ibikoresho by'aba bantu mu karere ndetse no muri Afurika, ahanini no kugambanira Abanyafurika. Icyo ngicyo ni ikintu cyo abantu bagomba kumenya. Ibyo rero izo ni za institutions zihoraho muri ibi bihugu. Hashobora kuza Donald Trump, hakaza Obama, hakaza Bush, hakaza Clinton, nk'ukuntu habayeho ba Reagan, hakaza n'abandi, ariko izo za institutions ziri permanent, zihoraho kandi ziri very very powerful, mbese zifite ingufu cyane. Icyo ngicyo nagira ngo nkigireho inama Abanyarwanda muri uko kwishima kwabo, nibishime koko banywe za champagne, ariko nakwishimye n'ibyo bagura izo za champagne, ahubwo babizigamye bakabishyira hamwe bagatekereza uburyo bazubaka ingufu muri diplomasi, bakubaka ingufu muri muri politiki, bakubaka ingufu no mu bundi buryo bwose bushoboka bwo kumenya uburyo baziyegereza ibi bihugu, ariko cyane cyane uburyo bagomba kubaka ingufu zo kuzivaniraho Kagame n'ako gatsiko ke ubwabo, kuko ibihugu aho byavuye bikagira ni marayi. Uyu munsi bashobora kuvuga ngo uri inshuti yabo, ejo bundi bakakuvaho kubera ko bakugambaniye, babonye ko hari izindi nyungu bafite ku muntu runaka kubera inyungu zabo ariko batareba inyungu z'Abanyarwanda. Icyo ni icya mbere nagira ngo mvuge, nibishime koko banywe za champagne, ariko nakizeye yuko bagira n'uwo mutima wa resistance wo kumva ko mbere na mbere ingufu za diplomasi, ingufu za zo kuvanaho ubutegetsi bw'agatsiko nk'abirira, ni twebwe tugomba kwishihura, ni twebwe tugomba kwirya tukimara, kuko ni twebwe bireba. Ntabwo ari Donald Trump azigera yicara avuga ngo yiwe ngo ariko Abanyarwanda kuko barakubititse, ngo reba nk'abari abahutu genocide y'abahutu, ngo reba genocide y'abatutsi. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo Obama arari joro atekereza ku Banyarwanda, ntabwo Bush yasimbuye yararagije aratekereza ku Banyarwanda, ntabwo Clinton kugeza kuri aya magingo n'ibyo bya Clinton Foundation afasha, mbese ngo kwitwa ngo arafasha Kagame n'agatsiko ke, cyane cyane bishingiye ku kwikomanga ku mutima ibyo atashoboye gukora n'uko yagambaniye Abanyarwanda, ariko cyane cyane urabona yuko baba babikorera kugira ngo izo nyungu z'Abanyamerika, z'umuntu yavuga ngo inyungu z'Abanyamerika, nabo bafite udutsiko twabo bakatwita ngo ni inyungu z'Abanyamerika. Ariko icyo ngicyo rwose nagira ngo muri uko kwishima no kunywa champagne, Abanyarwanda babe careful, kuko abo bantu bakoresha Kagame n'agatsiko ke, bakoresha DMI na kiriya gisirikare hirya no hino muri za Central Africa, muri za Darfur, muri za South Sudan, muri za Haiti, muri ibyo bintu byo bita ngo ni peacekeeping, cyane cyane no mu bintu bya intelligence iyo bakoreshamo ari we yari na Museveni n'abandi n'abariya bayobora Ethiopia, ibyo byose ntabwo bizarangira kubera ko Donald Trump yagiyeho. Nibyo koko, reka Donald Trump tumuhe benefit ya doubt, turebe ko ingiro ye izabitandukanye n'ibyo n'ibyamuranze mu gihe cy'amatora. Ariko ahanini ni icyo ngicyo ni ikintu abantu bagomba kwitondera. Joseph, iyo ni comment ndagira ngo nkore muri uko kwishima kw'Abanyarwanda.
Ugize neza cyane rwose, kuko hari n'umuntu nyine ndakubwiye mu kanya wari wambajije atese ati urabona Donald Trump azahindura iki muri karere iwacu, muri kiriya gihugu cyacu? Mu kanya rwose ndamubwiye ngo utegereze gatoya wumve kuri radio itaho tugiye kubivuga. Ati bonsoir Joseph, ati umeze neza? Ni mukanya
radio yihurira, radio yihurira, waruvuze radio itaho kanabwo ufite iyo capacity waruyibereye
iriyo nayo ni yacu, ubundi nuko bayibohoje ariko iyo nayo ari
yabaye impfubyi yo kagira neza, yabaye
impfubyi.
Nagira ngo nkure comment Joseph, ni ikintu kijyanye iyi buriya kuba bakuru nk'ukuntu tungana dutya Joseph, ni ikintu buriya kiba gifite uburemere, kuko ibintu byinshi ntabwo aba ari ibintu umuntu asoma mu bitabo, ni ibintu byo kubera uko imyaka igiye nitubana myinshi usubiza amaso inyuma. Hariho ibihe biza mu mateka y'isi ukavuga ngo birahatse.
Yego.
Ibi bintu byo nk'ukuntu wavugaga aho ngaho mu Bufaransa, ukareba biriya bya Brexit mu Bwongereza, ukareba muri Netherlands, ukareba muri za Austria, ukareba mod muri Europe, ukareba ukuntu mbese abantu nka ba Putin na Russia barimo kugerageza kurega gatuza, ukareba
ngo bateza n'intambara y'isi,
ukareba uko China mbese yifashe n'imbaraga ifite, then ukareba reaction, kuko iyi ntuzi ibi bintu byabaye muri Amerika, cyane cyane si no kuvuga ngo aba bantu batoye Trump ngo nuko banze Hillary Clinton cyane, ahubwo nuko mu byukuri basa nkaho bari bafite ikintu cy'ubwoba, kandi ikintu cy'ubwoba na muri biriya ngero wagiye utanga nk'urugero rwa Hitler ukuntu yagiye ku butegetsi, ntabwo tugiranya Donald Trump tuvuge ngo ni Hitler cyangwa se tumwitiranye Stalin, ariko iyo abaturage bafite ubwoba nka kuriya Kagame akoresha ubwoba akajya mu Batutsi ati murashize ati Abahutu baraje barabamaze, akajya mu Bahutu akababwira ati murabicanye, ukabireba iyo psychology urayibona. Yosef namusanze
ndayibona neza gusa
n'aba bagenzi bacu bo mu nkubiri banyiko na ndahayo na ba 6 yo dukunze kubiganiraho, urabona ko icyo kintu cy'ubwoba cyasakaye mu Banyarwanda, ari abari mu Rwanda, ari Abahutu n'Abatutsi, ari Abahutu n'Abatutsi bari hanze aha ngaha, ari ba victim ba genocide y'Abatutsi, ari ba victim ba genocide y'Abahutu, ari abantu bitwa ngo bari muri opposition, urabona ko icyo kintu cy'ubwoba cyadusakayemo, abantu basa nkaho batakaje niyo spirit ya resistance. Iyo rero byagenze bityo, iyo abaturage bafite ubwoba aho bwaba buturuka bwose, ba dictators bari marketing bakaza bati nubundi nitwebwe mu byukuri mu bihe nk'ibi ngibi bidasanzwe, nitwebwe solution, nitwebwe gisubizo ku bibazo byo mufite. Muri Amerika ntabwo ari uko banze irare, ahubwo n'ubwoba bw'ibihe uko biteye, gusa ubwenge bwa Donald Trump nuko yamenye kubisoma ba Hillary Clinton na Obama n'izi za press n'aba bantu bakora za sondage, ntabwo bagize ubwenge bwo gusoma iyo mudu y'abaturage. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko n'imyigaragambyo mubona iri aha ngaha, nta muntu warusha Donald Trump se ko ari abantu benshi baba mu bantu bahoze ari abasirikare, abo baturage bamutoye n'abandi hirya no hino muri izi states zose zamutoye. Uratekereza se wowe ko byamunaniye kuvuga ngo nashakisha abantu bajye kuri street bahangane n'aba ngaba? Ntazabikora kubera ko niyo perezida w'igihugu yababona. Ariko ikibazo navugaga cy'uko isi ihatse, nicyo nagira ngo mvuge, isi irahatse kubera ko Yosef urayibona mu myaka y'ufite mu kwiga wigishijwe yo analysis ukunze gukora ukareba ibintu byose, urabona ko isi ihatse. Ihatse iki? Ihatse ibyiza, ihatse ibibi, nta wabimenya. Ariko iyo urebye ibyari mu kwisi mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, ukareba ibyabaye mbere y'intambara ya kabiri uko mood yari ihari, nta washidikanya yuko isi ihatse. Iki bizabyara nicyo tutazi. Icyo ni ikintu umuntu agomba kugira nabishima bishima ariko bakora iyo reflection. Ikindi nagira ngo wenda mvuge nuko ibyo byose Donald Trump ni umucuruzi wakoze business. Yosef urabizi abacuruzi burya ni abantu badakunda imipaka
rwose,
ni abantu badakunda imipaka. Iyo ukora ikintu ushaka kukigurisha ushoboye kukigura uwo ari we wese.
Yego,
hariho uko kwizera jyewe mfite mvuga nti wenda kubera ko Donald Trump ari umucuruzi azi gucuruza mu Baraba, agacuruza mu Banyaburayi, akaba yacuruza muri Afurika, akaba no muri Amerika, ariko za businesses zakoze, mfite icyizere cyo kuvuga ngo wenda hari ukuntu iyo business mindset, uko gutekereza kwe wenda gushobora kumufasha, cyane cyane noneho ukuntu arimo gukira team yazashyiraho abantu bazamufasha ibyegera bye. Nagira iyo mindset y'umucuruzi wumva ko produit afite cyangwa se serivisi afite yakwifuza kwicuruza kuri benshi, wenda ibyo byegera bye bizamufasha kugira ngo imvugo yagize mu gihe cy'amatora ingiro izabitandukanye nawe. Nako kantu ko ari mindset y'umucuruzi wenda reka tumuhe iyo benefit of doubt. Ariko icyo nagira ngo nongere nshimangire nuko isi irahatse, ikihatse kizabyara nicyo tutazi.
Aho rwose turabyemeranywa cyane, hari ikintu gitutumba ndetse kabone nubwo tutari tuzi ko azatorwa muri nubundi twavuga tutese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mama hazatorwa nde. Ikindi cyo ibibazo biri hose, hano mu France ubu ntituzi uzaba ari perezida muri uyu mwaka dukozaho imitwe y'intoki y'ukurikiyeho, kwa gatanu kwa kane kwa gatanu ejo bundi ntabwo tuzuza ari president wa France wowe si niyo isanzwe ko president w'umuntu buri gihe utunguranye utaruzi neza na hano yari ibyo bibazo birahari abantu baravuga batese nk'abaye ba Marine Le Pen bazajya kwitura ya kabiri nk'uko ubushize byigeze kuba ikintu bishishya no hano mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi bibiri aho extreme droite nyine ya Jean-Marie Le Pen se wo ngo umudamu nyine yageze muri turu ya kabiri none abantu bose bagahaguruka birumvikana ko system ntabwo ari kimwe n'iy'abanyamerika nyine ya voted indirect aho baba bafashe abajya gutora bakuru nkaho ngaho nyine uko mubigenza hano ho n'abaturage bakomeza no muri turu ya kabiri bityo rero kugira ngo umuntu nk'uwahite bibigoye kuko abantu bageze bakisubiraho bakisuye ariko icyo kibazo kirahe nahantu n'ubu ngubu na magingo aya ngaya ibibazo nk'ibyo biyohereye yego sinshaka kuvuga ngo Donald Trump nubwo yavuze ayo magambo wenda nta bisiko nabitekereza nta nikerekana ko ariko bitekereza yakoresheje irangaje nyine imeze nk'iyo gushaka abaturage ariko hari nubwo mu mitekereze yashobora kuba atameze gutyo mu by'ukuri tumutegereze nyine tumuhe benefice du doute nk'uko bivuze ariko rero icyangombwa tugomba gukanura kuba vigilant tugomba kuba vigila no muri uko kwishima kwacu tugoke tugabwa tuti kuko hari icyo bishobora gutwara Bill Clinton kikamuzira mu gukomeza gukora traffic iri wacu nyine yitwaza ububabare bw'abanyarwanda bunyuranye ndetse akaba akanatwikira ubundi ububabare nk'iyo genocide y'abahutu mu by'ukuri ukuntu bagenda marketing ububabare bw'abanyarwanda muri rusange uko bwemera ni nako bagenda bahisha ubundi bubabare bw'abanyarwanda bityo nabyo bikaba ari ibintu bitubere nka bombe izaturika umunsi kundi ibyo rero
Joseph hari akantu nagira ngo nkubaze
yego
ni wowe wize nyine ibi bintu by'ubukungu urabona ikintu cyo Donald Trump yakomeje gushyira imbere kandi mbona agomba kuza we azagikora ni ikintu cya mbese cyo kuvuga ko ibintu bya globalization bivuga ko ushobora kujya gukorera ikintu muri
mondialization
murabona threat ya protectionism urabona idakaze kwisi ingaruka zayo ku bihugu nk'ibyacu zabizi niki ubwo ni ikiganiro kirambuye wazategura ariko iyo wumvise diskuru ya Trump arasa nkaho afite nawe ya diskuru nk'iya Kagame uretse ko we babishoboye byo kuvuga ngo made in America ni ukuvuga ngo ibintu ni mubikorere muri Amerika mubicuruze ku banyamerika kandi iki ni igihugu kinini miliyoni 300 ibyo bya
protectionism
ibyo bintu ngira ngo rimwe uzategura ikiganiro cyo kuvuga iyo mudu turimo kuvuga iri ofisi ya protectionism cyane cyane izi y'abaturage bafite ubwoba babwira abaprotisiye babo yuko igihugu cyabo cyatakaye imirimo ijya ahandi aba ibyo bintu icyo kintu urabona atari stress ikomeye cyane
icyo kibazo cya protectionism ni ikibazo cyo kwigwa hari n'ukundi bakita isolationism nyine kwigunga kwishyira mu bwigunge ku bushake isolationism donc agira gutyo okay ngiye kwigunga nihererana ibibazo byanjye nimuze ku byivangamo turishoboye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nundi hari igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zibaho kuri politike ijya kumera gutyo ndetse no mu ntambara ya kabiri zabanje burya kwangira cyane burya zayigiyemo ruko cyane cyane
zayijemo nyuma Japan imaze kubarasa ntuza hariya Pearl Harbor
yego ahubwo Japan yatabaye abanyaburayi bari bashize bameze ku muce Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze kuvuga ziti nimwirwarize nibi rero harimo ibibazo bijya kumera gutyo mu by'ukuri hamaze iminsi hanukanuka intambara muzi ko ari ibitwaro by'Uburusiya bamaze iminsi bakora ku Burusiya nabwo bufite ambition yo kongera gusubirana ibintu bimwe na bimwe bwatakaje ejo bundi hashize imyaka 89 ubwo ngo tujye kumara hafi imyaka 30 ibyo bintu batakaje bimwe bakaba bashaka ngo kubyisubiza bafite ibitwaro bihambaye ngirango arabibonye hari abashinwa bafashe indi ntera mu gukomera hari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zumva nyine zitagikomeye cyane zifite n'imyenda itagira ingano zinayirimo ibyo bihugu nk'ubushinwa n'iki cyose bityo rero n'imirimo ikagenda, niyo mirimo yose igenda nyine ni mu by'ukuri ibyo leta z'ubumwe za iyi system iriho ni leta z'ubumwe za Amerika zayibaye ku isonga zayishyizeho ahanini. None abandi bamaza kumenya kuyikama nk'abo Bashinwa n'abandi bose bamaza kumenya kuyikama. Ibyo bindi Abanyamerika rero bashaka gusubiramo ubundi ntibijyanye na esprit liberal, ntibijyanye na biyo byabaregani bavugaga n'abandi nk'abo ngabo. Nabyo rero umuntu yabyitondera, tuzabiganiraho mu by'ukuri nko gusubira inyuma ariko bishubijwe inyuma nyine ni ibintu bikugoye. Ntabwo uko gusubira inyuma kujyanye n'ibibazo kuko bihari mu gihugu imbere, bijyanye n'ubushake bw'Abanyamerika n'ubwoba bafite nyine bw'imibereho. Nk'iyo classe moyenne bavuze nyine, classe moyenne ntitwayishakiye Ikinyarwanda, ni ukuvuga icyiciro cy'abantu bafite ubukungu buri hagati, bugeranyije buri hagati muri za sosiyete zikomeye, nibo baba bari benshi mu by'ukuri, nabo batuma nyine na za industries zikora neza, inganda zikora neza nyine, na leta ibona amafaranga igasarura neza. Nuko haba hari abantu benshi cyane bafite ubukungu buciriritse, ubundi hari hafite ubukungu budaciriritse benshi, usanga harimo agacu kato kangana urwara gafite hafi byose, gafite nk'icya kabiri cy'ubukungu bw'igihugu, ugasanga abandi n'inyanja y'abakene, ugasanga iyo class icyo cyiciro cyafite ubukungu nyine bafite class moyenne cyangwa se middle class ni bakeya. Muri leta zunze ubumwe za Amerika banyunkutse cyane cyane biza gukubitiramo iriya crise yabaye muri ya za subprime iriya yo mu mwaka wa 2008, irahuhura ikibazo nyine, ituma ikibazo cyari kiriho nyine cyushaho, bityo abo bantu bari bafite ubushobozi bwo kujyana abana babo mu mashuri meza, nabo nyine ya dream ya reve y'Abanyamerika, za nzozi nziza z'Abanyamerika zigatungana, benshi nyine ntibakibasha gufasha abana babo ngo bajye muri izo nzira yo kugira ngo nyine izo nzozi zigire zibukuri. Bararakaye, barakariye byinshi, kandi urakaye nyine nk'abamwe ngo bafite ubusa nyine barabupfa, bakavuga bati abanyamahanga baje benshi bavuye muri Afrika badasa natwe, nibo baducura, nibo badufata iyo bagatera n'akajagari nyine, buri wese akagira uwo mushiha. Icyo kibazo rero cyo kugira ngo noneho babe bafashe iyo nzira yo kugira ngo nyine bisuganye, bavuge bati twisuganye nyine, noneho tubone kugira imbaraga kuko nitudakomeza kwisuganya tukivanga mu guproteja Uburayi, mu gutanga amafaranga menshi cyane yo kurinda Uburayi, mu gutanga amafaranga menshi, ahubwo nagira ngo mvuze byinshi, nagira ngo ahubwo mu kurinda Afurika, kuko yaba za peacekeeping izo muri Afurika nazo Abanyamerika zifitemo bazitanga amafaranga menshi, kandi Kagame ubwe azikuramo amafaranga arenze miliyoni 100 ku kwezi nako ku mwaka, ibi bingana n'umusaruro w'icyayi ni uteranyije n'ikawa ku mwaka. Iyo bya peacekeeping nabyo bitangiye gukorogana. Mu yandi magambo, ese uratekereza ko Donald Trump adashobora kuvuga ati n'Abanyafurika nibirwarize amafaranga tubatanga menshi cyane nibashaka nibamarane? Kagame nawe yabahombye. Yego, icyo ni ikibazo.
Joseph, hasigaye iminota 2 wasoza.
Soza bari wowe soza kuko ni wowe umushyitsi w'imena.
Ntacyo. Ubwo twa asante sanda ko wantumiye kuri radio ikiganiro tutarangije, ubwo wazanashaka umwanya ukararika abakunzi ba radio kugira ngo wenda tuzagire igice cya kabiri, kuko ni ibihe bidasanzwe, hari za devoma, ubu ni ibintu birimo kwihuta tutazi aho bigana, ubwo wazashaka umwanya tugakora ikindi kiganiro mu Kinyarwanda
rwose.
Ariko uzashake n'umwanya tuzagire kubumva icyongereza n'igifaransa, wenda tuzagire isaha imwe yo kuvuga kuri izi za diploma mu minsi iri imbere. Ariko mu gusonza, nibyo abanyarwanda nyine mu kwishima, abishimye ntitwababuza, ariko ahubwo barusheho gutekereza kuvuga ngo imbaraga zacu tudakwiriye gutekereza ko ziva ku bandi, twazubaka dute? Ikindi cya kabiri ni uko isi irahatse, ikihatse nicyo tutazi, ubwo ni ukubitega amaso. Ubwo twashimira abakunzi bakurikiranye ibi biganiro, tubabwira ngo naho ubutaha
ijoro ryiza tu.
Oya, jyewe hano haracyari ku manywa, niho ubwo iwanyu aho ngaho niho watangiye kwira. ngaho ngaho umugore wa mwiza
twe tugiye kuryama ahubwo ne ba premedi nziza kumugani nibagiwe
okay.